Golden Vibes on the track. Moment of silence. Malkia na bonga ni Queen's bitch. Wenga me try kuni link. O busy na dinya the game with a big dick.
Moment of silence. Wanyamaze nkibonga wa zip lips. Wenga na try kuni link. O busy nimekalia throne ni Queen's bitch.
Who dat? Alipata bola kapura. Alishika wenga kafura. Sayako yada na form kuzurura.
Hey, who dat? Alipata bola kapura. Aliwasha ndo kupurura kasundwa. Sayako indaji ya surwa.
Sezi kumention. Ini connection bwana waliniona kanita new kama senko na femi wanasema ni bwana eh hey, shantu kupiwa ulipotea ulishika maziwa doba nilit marijiwa mademo anatesa kwa ring na nipiwa gisenda na togi kuyo kikitem kini puyo naongeza gia heta kalia best no nani huyo na ukumbuke jina girl game lit na manane rapping na switch lens overtaking na nikicheki nyuma josi wa cheki moment of silence. Malkia na bonga ni Queen's bitch. Wenga me try kuni link. O busy na dinya the game with a big dick.
Moment of silence. Wanyamaze nkibonga wa zip lips. Wenga na try kuni link. O busy nimekalia throne ni Queen's bitch.
Who dat? Alipata bola kapura. Alishika wenga kafura. Sayako yada na form kuzurura.
Hey, who dat? Alipata bola kapura. Aliwasha ndo kupurura kasundwa. Sayako indaji ya surwa. Mbona ko inshoki ni gifted skill. Tuko locked the streets for real. Ndiyo fike place yoni made plus jail. Manager ni kusil jam deal. Ripped out jeans na crop top topo. Sling ni akunda na sustoko. Instant hits madijua kona options. Wana ngoma mbili that we don't know. Come for the queen and you better not miss. Usipost the new tense who did it. Toka chiko niwe stand your hit. Top ni kwa loan ni mekalio seat. Uno na mkumbuke jina. Girl dem queen kasarani rapping. My own lane bila breaky. Na nikicheki nyuma josi wa cheki.
Moment of silence. Malkia na bonga ni Queen's bitch. Wenga me try kuni link. O busy na dinya the game with a big dick.
Moment of silence. Wanyamaze nkibonga wa zip lips. Wenga na try kuni link. O busy nimekalia throne ni Queen's bitch.
Who dat? Alipata bola kapura. Alishika wenga kafura. Sayako yada na form kuzurura.
Hey, who dat? Alipata bola kapura. Aliwasha ndo kupurura kasundwa. Sayako indaji ya surwa.
Sira isi kushika mamundo. Queen's bitch ata willi mayuro. Blessings na chidadi ya nguro. Nkasi kukuku wa tesa na uno.
Usi tensa kublack maburungo. Kona kiss to the game kona viungo. Industry wanga bim kona dumbo. Minde ya mam na wale ama newborn.
Future iko bright kasola. Ama fans ujifanyo na bonga.
Ebo wa show vile sai tunasonga. Kila day tuko work tuko koka.
Day and night tuko east tuko focus. Wale zanga na pupo kachoka.
Usani ina wenye wanadai kuomo.
And believer pega no koka. Moment of silence.
Kaka Empire is the lifestyle.